Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Play so entertainment.
Kaleza che I'm better off all on egg. Chalo si chima sek. Ikose usala wek. Vanecha siwa on egg. Injoka zeka zek. Bea woba makuseka. So non drama si visa beka. Betia neka. Ino ni gaidio banga dalama no tiwa zang. Drama no tiwa zang. Drama no tiwa zang. Drama ino ni taipio panga dalama no tiwa zang. Drama no tiwa zang. Drama no tiwa zang. Drama. Hello punzino wenda for what yo sati rovi. Leka mighty kuhuzi. Banzako wali be future osa isa kuwaleta muduzi. Kingala timbela duji. Nisebenza paka kuchi. So nyimbo zanga zizili lache mulungu wanga zizisa kapuji. Chalo chafika pa woyo. Kublow up anima trend. That's why ni rapa va woyo. Sini na bwelelo fola ma change. Eni nga ukeolo kumateni. Kuchila wauka kuseni. Theni bei kwa ni laitini. Mazale nishina kwa ni sateni. I chase money like I don't like it. That's why I'm a fly kid. I was born and raised in the 90s. And I'm still a shy kid, but pazanga I can be psychic. Unatamba poti aichi. Nindrama kulipe vina tina konka pa malusaka pa maiji. Njule te palino sangwa, kalumba feeling imba neck. Leka wambele cheza ngena mudala, ninzimu za sensing a neck. Nina eso nkala humble. Humble silete sagari. Peni kwini la fote ni mawani mugaraji mwanga mwashote bugari. We I'm better off all on egg. Chalo si chima seka. Ikose usala weka. Vanecha siwa oneka. Njoka zeka zeka. Bea woba makuseka. So non drama si visa beka. Betia neka. Ino ni taipio panga dalama no tiwa zang. Drama no tiwa zang. Drama no tiwa zang. Drama. Ino ni taipio panga dalama no tiwa zang. Drama no tiwa zang. Drama no tiwa zang. Drama.
Yeah, yeah, solo full utani trecho. Apa mano ni kufinancial. Sini shota pandalama nzine governor leka ni sainepo. Sini oneka na tula na wages full nika universal. Nidipete miopeseka na nika wala sini di bisexual. Banecha vama funa waitaya. Full chemba kukacha. Lyose ni zikonela cheka tapa. Bata pwani tiela full ni politician ni kachini kapata. Pwani sonda hakuna matata. Ni kusebenze sa munu chalo. Ona venevale mela ni makata. Aliensanga kupase advice. Not money, but zilimo mutumba. Boy bafuno nipisha mnyumba. Pressure nikangi wano endo tunda. Zichu ya kaba ya funda. Hapa na funta nikangi wano gula unga. Panya mata bama zimia mafoni. Nivaka zizi na mapepe ya nkunda. My snakes all over. Cheo linacho arusha kupoka. Paka mwapesi pa mangara zibo. Ipana gula helikopter. Unifu na chenga ufu na chintu. Sindiwe mwana wa Kristu. Osangara saka muru saka ife. Boy tukubweza kupristu.
Kaleza che I'm better off all on egg. Chalo si chima seka. Kose usala weka, vanecha siwa oneka. Njoka zeka zeka, bea woba makuseka. So non drama si visa beka, betia neka. Ino ni taipio panga dalama no tiwa zang. Drama no tiwa zang. Drama no tiwa zang. Drama. Ino ni taipio panga dalama no tiwa zang. Drama no tiwa zang. Drama no tiwa zang. Drama.
Download more music on ZambianMusicHits.com.